Ringa, ringa. Hei kapuake, itaku manawa, he patuki nei. O mai o kupu aroha. Hei hiki ake, itaku ngā kau, e papori nei. Hora hia mai ra, te moenga kurahune. Hei kohanga noa, itaku tinana, koro ewe. Aroha mai, awhi mai, he whare mahue, he waka tere tere.